Kubekela phambili ngohlelo abaculi bethu liviki silomculi kaMaskandi uTanki Siwela yena ozibiza ngegama lokuthi Mqaphi emculweni linsizwa idabuka kusiphepha itholotsho kodwa icula ikwele South Africa nansi ke lapha ixoxa loNtungameli Nkomo Studio 7 ngedlalade layo elitsha.
Ngibingelele kakhulu ngokukhulu ukuzehlisa kubo bonke abalaleli be-Studio 7. Ngiphinde ngibingelele kakhulu nakubo bonke abasakazi. Ngibonge kakhulu ithuba. Umculo kaMaskandi, njengoba namhlanje ngizolethulela i-EP kaMqaphi esihloko esithi Wangihlukumeza, futhi kuyi-CD yesithathu esenginawo. Kodwa nje manje ngithe anize nge-EP yengoma ezingu-4 esihloko esithi Wangihlukumeza.
Baba ngalolu ushan mabuze
kutala wena nomuntu mesave 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 wema
nani
kutala wena nomuntu mesave
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 wema
nani
kutala wena nomuntu mesave
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Mqaphi yatholakala kulezi inamba ezithi 063 480 5673. Sacela ukubuye ngiyithinde 063 480 5673. Uyatholakala umqaphi. Ngabe ufisa ukuthi mhlawumbe wazi ukuthi i-CD noma i-USB noma mhlawumbe uyafisa ukuthi umqaphi ezokudlalela emcimbini wakho, uyatholakala ke kule nombolo umqaphi ngokokusebenza ngila ezweni lase-South Africa.
Ubachiyela wapha mazwi abalandeli?
Ngithi kubafowethu nodadewethu, obaba nabomama, okhulu nabogogo, umsebenzi lo esiwenzayo ukucula sizenzele thina, sisuke sisenzela abantu. Njalo abafowethu beyeka ukuthi uma ngabe sicula uMaskandi bese besibandlulwa sebethi sizenza amaZulu, asizenzi maZulu. Sinamahlaka ezulu, so sisenyaweni oluright ngoba thina sikhule ekhaya siwudlala wonke umculo. Phinde ngibafisele ukuthi njengoba kungama-holiday abaye emasontweni abaye emakhaya behambe kahle bephephe bephinde bayojika be-right. Ngiyabonga kakhulu ithuba msasa.
Lathi siyabonga Tanki Tanki. Igama ngu-Chris Gandhi, asidibaneni njalo ngeviki ezayo. Lilale.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yezi.